Yo, kama we ni mchizi ma games na play. I'm so NY na KIA. Mjuni I'm breeding uka LA. Masai na madunga ma Merrill. Na kutoka SA, aliluzia nga maka LA. Don't bother, hino kardinali, nite Don Munga, huzu mini nani. Tarao nilimtukana na nikaturukana, nilimbongesha kilami. Munga na wakana, mwizi alitagwa, burundani burudani. Mdodo msichana, hana Montana, kwanja na mira. Niliacha kuzifanya, hizo madawa, majaba na mira. Choma boza, munga mamchicha, ati wako niichi, wachayo anajificha. Nimetoka moroto kwa jibika, ata kukinyesha mubai ya mtuni ya makriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, usoyenda kuiba. Sanseo alikuja na Mazda, idha fulani, nikikunywa chwada. Za ovyo tu kunihada, atijuya handas, utalala mada. Saizo niko madawa maduya, mtadu what? Vitu wanadu tunabu, wanabuya, wanaguaya. Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unasima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani? Wakadinali ririma. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingia keja njumu inatepa. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingia keja njumu inatepa.
Altaka ningiwe marungu, wapi join formali wanyungu. Tulimchungu ch, nugu tulimonia 18 kiu mungu mungu. Mkate katwe nusu nusu, biz legit ukiwa mina wuzu. Na nikuliza tu, BBI corona inatusu. Atupoza takani kwa picha, na tudoz masasi upitisha. On toes joa mwezi tupita, na mekimi ya mwezi lilisha. Slaves design ya lupita, 12 years indaju ya kuiva. Bezi usikamka umepika, uneza rudi Jack Despila. Sijamanch tangu late match, siyezi fight ya system corrupt. Na usifaska uwezi spa, nchi zingine pia woni mra. Nyako li mtuwa kwa ba, malifisa nli anuari safu. Na coast uko na gun, haimanishi wingi around kusnatch. Kuna time likuwa kwa crowd, na kuna time ligeuzwa Steven. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death mtaju ya wizi. Senko exile pandiwe, on the road to mtini. RIP my partner in crime, alikuwa stone to death mtaju ya wizi.
Still I'm living my dream, nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani, nuwa kardinali ririma. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingia keja njumu inatepa. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingia keja njumu inatepa.
Yo, nimetoka keja tena. Back in the streets, ducking police. Nitakuwa mteja tena. Chini matik, Patek Philips. Jui ninge wangeze ambwenya. Uyo mtoto uscream, ya upenda istik. Patie wakashai kusema. Bitch umerudi cyber tena. Mi dosh na siwa sides tena. Bro bro asha ingi ya chamber. Check hizo sides apienga. Pull up kondai na ndenga. Bitch dunga yu mpesa tena. Yo nini na rhyme na era. Oh, misi wezi smile na hera. Ukitaka unapewa sahi. Tukitoka ni best stylings. Hatuzozi na suicide. Eastlands they know me, I say it for real. Nina mbogi just me and my G's. Jaza pori jumiu wanga busy. Slowly slowly I go on my knees. You fuck with my homie, you fuck it with me. For real. Mi wanga lyrical. Nina ndenga, I had to leave it home. New iPhone to write my lyrics on. Try the bugizi, jabba digital. Macho ni indigo. Drama ni mingi joe. Mamblay na leave me alone. Hashtag easy yo.
Still I'm living my dream. Nataka benzo na bima. What you talking nani, neza kubaya kwa bana unazima. Kama siku chote mami, risto za freerider kuna. Nani ni nani, nuwa kardinali ririma. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingia keja njumu inatepa. Metoka maroto tena kusaki ya Phantom Junior tema. Metoka maroto tena nkingia keja njumu inatepa.